Kill a shit, the dust.
Yani ungekuwa bei makia oda. Yani Miss DJ nimezimika bala. Si tunacheza mbaka kuche. Wapo wana uswe ila mi na kucheki tuwe. Mami namna gani? Watumiaga namba gani? Sema wataka ladha gani? Sema wataka mambo gani?
Nikupatie.
Mami namna gani? Watumiaga namba gani? Sema wataka ladha gani? Sema wataka mambo gani?
Nikupatie.
Guys in the club, we find them. And the diamonds, no, me like I go blind them. Wanna see them move and shake out them behind them. Oh yeah. Hey mama, and you know say anywhere you dey, me dey mama. And me love the way you spin and you play mama. And you a run up the show, cause you slay mama. Slay mama. Girlie, girlie, wine for me. Many girls, they mad for me. But I you me want, and I you me need. So baby, no act funny. Me a tell her, me don't wanna be on a waiting list. Me want proper loving, me no one gist. Me want private party, me no one feast. Girl, me give you love, you never see. So me get a
dance. Mami, namna gani? What to me, I got number gani?
Hello.
Sema wataka ladha gani? Sema wataka mambo gani?
Nikupatie.
Mami, namna gani? What to me, I got number gani?
Hello.
Sema wataka ladha gani? Sema wataka mambo gani?
Nikupatie.
Unaposkuchi you beat me ndo napopenda. Unaposhake you beeps, unapochekecha. Uvatulia na miche kitavopeta. Sina usingizi mina planiza kukesha. Sina haraka na muda. Zungusha kana kudai. Tunakesha mbaka kesho iwe leo. Tufanye kama kwenye video.
Si tunacheza mbaka kuche. Wapo wana uswe ila mina kucheki tuwe.
Mami namna gani? Watumiaga namba gani?
Hello.
Sema wataka ladha gani? Sema wataka mambo gani?
Nikupatie.
Mami namna gani? Watumiaga namba gani?
Hello.
Sema wataka ladha gani? Sema wataka mambo gani?
Nikupatie.
Fuka sounds.
Killer shit.
Mami namna gani?